More music at spacegospel.com.
Ni malango ya mbingu, leo ni siku ya furaha tulioingoja, ni siku ya wateule toka kila pembe. Isikie furaha, marafiki waliotengana, kufumba na kufungua watakutana tena. Safari hii hakuna kifo wala kutengana. Isikie furaha, watu wataruka, wataruka kama namba. Wameshinda mauti, Mungu ataketi kati ya wageni wake. Siku yoja iko karibu, watu wataruka, wataruka kama namba. Furaha, 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 wakizunguka, zunguka kiti cha enzi. Wameshinda mauti, Mungu ataketi kati ya wageni wake.
More music at spacegospel.com.